Cuba, you crazy.
Sengale sabi koli Ngati tsekunana ngaboni Sengale sabi koli Yazi bese ngenamahloni Ngase njola nomlungu phela Uthi wayazi ukuthi uyejola nomlungu phela Ima ngitshela Ngase njola nomlungu phela Uthi wayazi ukuthi uyejola nomlungu phela Miye maniga siphumele Shaya istrati sikhululekele Nomswengo subulele Sphila impilo engathi siphumelele vele We saw this dark slender walking by Cuba is like man she hella fine Then we ran after her njengemalka We turn around we saw this yellow bone Whoa, engathi umlungu lo Blue eyes and inwele blonde Sangesithithi isikhathi sabe sishona khona Then my nigga started acting crazy Usefuna inamba engakabingeleli Ancanya ungamlatha simphelezele usedukile She's not from around yeah Sola indawo yakhe simphindisa Kasafuni sihambe ngesimphikisa Uthi kumele iqala siphuzise Singene phayo qonqa bodwa ngathi intwana sivezishubise Sayevi fan kwabekusho uciko Lapho iphosi ifuthiswa komlilo Kwamele sihambe ngoba isijampile Lapho sesibalile
ukuthisaabiko
Ngathi tsekunana ngaboni
Sengale sabi koli
Yazi bese ngenamahloni Ngase njola nomlungu phela Uthi wayazi ukuthi uyejola nomlungu phela Ima ngitshela Ngase njola nomlungu phela Uthi wayazi ukuthi uyejola nomlungu phela Ima ngitshela Ngase njola nomlungu phela
Ngakusasa usetha ngimvakashele Ufuna sikhiphe nje sipholele Lapho ngulophola kuna next she calls and Uber I'd relax angizoyikhokhela Angisazi ngithole ipleza noma intombi Uyena okhokhela yonke into Sathenga uchocolate athe yonke inhlobo Uhambe ngiqabula kuyo yonke imono Uthi ufuna senzele i-picnic futhi Hangise phakhe athi sidle sushi Had a good time ngathi ngikwimuva ngithulise ngokhisi ngithi ngisuthi Qala ukuba mnyama ngamyise dina amajita agcwele ngayela ngibambile ngivunywe kakhulu ngunjani nje gave me a Swedish cake ngasho kakhulu sengwini Samba sibambene ngezandla odaki bamangani imani Samba sibambene ngezandla odaki bamangani They thought I was falling like a motherfucker kanti anginanikisi ngulobola They thought I was falling like a motherfucker kanti anginanikisi ngulobola
Sengale sabi koli Ngathi tsekunana ngaboni
Sengale sabi koli
Yazi bese ngenamahloni Ngase njola nomlungu phela Uthi wayazi ukuthi uyejola nomlungu phela Ima ngitshela Ngase njola nomlungu phela Uthi wayazi ukuthi uyejola nomlungu phela Ima ngitshela Ngase njola nomlungu phela Uthi wayazi ukuthi uyejola nomlungu phela Ima ngitshela Ngase njola nomlungu phela Uthi wayazi ukuthi uyejola nomlungu phela Ima ngitshela Ngase njola nomlungu phela